Tina silangazele, ikhaya elabangwene, masive naye lo Jesu enhlizweni zethu.
Yeah.